VOA. ప్రెసిడెంట్ని యునైటెడ్ స్టేట్స్ జో బైడెన్ హాసాబియోలిసా కౌగ్గా కలేసగల్గల అగేసిసం కేసత్ ఇమ్మోతి ఇజో అక్కమీడా వైరస్ కోవిడ్ అక్కప్సీసే రక్కో వరాన యుక్రెయిన్ కేసా కలైన్స్ జిరేన్య ఎరో అమ్మా అమెరికా ముడతేఫ్ కన్నేం బ్రోత్ ఫుల్లెఫచ్చున్ దుబ్బతన్ హాసా ప్రెసిడెంట్ బైడెనిఫ్ డేబీ రిపబ్లికానుతా హల్కందర్ బేర్రత్ అక్కయాదనుఫ్ కెన్నన్ ప్రొఫెసర్ మహమ్మద్ తాహరో కోలేజీ కోలిన్స్ కన్ కుతా టెక్సాస్ జరుర్రా నమోన్ దుబ్బిసే జరా కురో
ፕሮፌሰር መሐመድ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አቁመ በክተን ከለይሳ አሳዋ ወጋ ከብዮሌሳ ደግስሰን ይጅሩ አካረዱበተሙት አሳኒሳን ኤደ ደግስሰን ዲሞክራቶታ ሪፐብሊካኖታ የሮድ ኤራዳፍ ቶረደ ዳቀበተኒ ወልሞርሚት ጅራን ገረቶሮ ተቆት ፍዱዳፍ ቆደጉማቸረ ጅረሜቱ ከዱበተማጅሩ ሜከነና ይብሳ
galato minamo hasofni kalesa galgala president joe biden godan wahedu ke saqaba war republican alle wonni isan jalatan wahedu ture wonni ajaiba ture chike satti hata kana wan argile himbeine war duran isage ka ture akka mikalti asindura heddu keku ture president bidenin mana war sira tumu kaga daanu house of representative war republican atit mata adabati harka da wufi ture so wan jarri barbaadan waahiddu tuwaach kees ture maqaadu ofne kana jechuun leen dandeenna wan America bita by American jedhee dubbatee warri liberal jennuun kunni warri waa laaffisee xiqqeessee laalu kun poolisa fandii jaraa takkaahu maallaqa poolisaaf deemu irraa muraa waan jedhu sosochii akkasii tullee ture president Biden eda lakki maallaqa irraa muruu miti maallaqa poolisaaf deemu dabaluuyyuu jedhee sunis waan warri republikaanaa jaalatu haasofni isaa haasawa nama sabboonaan Ameerikaa godhu tokko du pirezidantiin rippablikaanaallee godhee haasofni kun irraa deema jedhee yaada.
Mee asirratti gaafuma jalqabu pirezidaanti Baayiden qeeqa guddaa pirezidaanti Raashiyaa Vilaadimiir Puutinitti darbachuudhaan kan inni jalqabe. Tarii yeroo kanatti dhimmii Raashiyaan Yukireeniin lolu dhimma jabaa ta'e addunyaa irratti waan mul'ataa jiruuf kanarratti ejjennoon Ameerikaa tokko waan ta'eef Rippaabilikaanonni akka kanatti isa simatan ta'innaa laata?
Sunillee ta'uu ni mala jedhee yaada namo haasawa isaatu ka jalqabe dura waa'ee dhukkuba koovidiitiin jalqabe xiqqoma daqiiqaa takkaillee hin taatu dubbatee waan san waan amma pirezidantiin Raashiyaa Puutin godhu wajjiin walitti hidhee bilisummaa nama dhoowwatanii biyya walaba taate takka jedhee haasawa sabboona pirezidantii sabboona Ameerikaa fakkaatu wanni isiin jedhee fuusanii fi haasawa akkanaa durii namni irraa dhagahuu turre yoo duuba deebitee ganna hedduu dura pirezidant Reagan akkas haasayuu ture waa'ee Ameerikaa kana hedduu jabeessee haasaya. Pirezidant Baayiden gaafa koongirasii keessa turaniis wanni isaan beekamaniin nama wajji dalagu namni isaan jaalata. Sadarkaa namummaati. Warri rippaabilikaanaallee nama kana jibbuu hin rakkatan maaliif ilaalchi isaa jiddu galeessa fiinxallaa hayaa miti waan Ameerikaa kakaasullee waan nama gammachiisu hedduu waan dubbateef kanaaf harka dhahuun gammaduun jaraa hin mala namallee waliif fide jedhee yaada.
Garuu deebii sirnaawaa booda rippaabilikaanonni kennaniin bakka bu'ee ka dubbate bulchituu kutaa Ayiwaa Kim Reynoldsidha. Enumaayyuu Raashiyaan lola kan akka kaastuuf sababaa kan ta'e imaammata Joo Baayiden jechuudhaan qeequudhaan kaasaa isaanii fudhatama dhabsiisan dhimmoota hedduu irratti Joo Baayidenin qeeqanii jiru Reynolds fakkeenyaaf kan akka waraanni Ameerikaa Afgaanistaan keessaa ba'uufaa akkasumas imaammanni alaa Joo Baayiden dhadhabaa akka ta'etti kan isaan dubbatan mee deebii rippaabilikaanota kanoo akkamitti ilaaltu?
Waan aadeffatan tokkotu jira namo wayita pirezidantiin gannatti yeroo tokko state of the union kana dubbatu haasawa godhu warri mormitu amma rippaabilikaana haasawa pirezidantiitiin booda deebii kana keessatti aada wama pirezidantiin balleessi jedhan qofa dubbatan waan kana midhaayisee waan kana tolchi hin jedhan aadaa sun waan nama ajaa'ibsiisuu garuu governor Reynolds. Isiin warra Trumpiin akka waaqaatiin laala wanni isiin dubbattu kunniin hedduun isaa bishaan qabachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf maaskii godhachuu kana uduu warri saayintistoota rakamandi hin godhin uduu jarri godhaa hin jedhin CDC rakamandi hin godhin ujoolleen yoo feetan godhaa yoo feetan baasaa jira. Warri kun warra saayinsii gartee tuffatu. Ka Afgaanistaan pirezidant Baayden wayitaa na filadhaa duularra ture waraan Ameerikaa Afgaanistaan hin baasaa jedhee ture. Biyya teennaa miti waan dandeenyu goone achi boodan baafna dheebaase san jarri hin qeeqanii beekamaadha. Baaydentu itti gaafatamaa waraan amma Kiraayimiyaa pirezidant Puutin itti duule kana yoo jedhan xiqqoo qaanya'u waan qabanna fakkaatan warri rippoobikaanaa kun. Pirezidant Tiraamp guyyaa lama dura faarsee dubbate Puutiniin hagam inni nama jabaa beekaa akka inni ta'e. Nama Ameerikaan diinallee hin jennu firaamillee diinaamillee jidduu sanitti ilaalanii. Nama Ameerikaan akkasin laaltu pirezidantiin Ameerikaa ta'u gabbayee nama san faarsuun waan hin baratamin aada'aa miti. Gaafa pirezidantii ture Tiraamp waan warri intelijensii isaa itti himu cufa didee jara qaanyessaa addabaabaa gabbayee waan hamaa dubbataa gartee namni nama kana akkana gabbisee quubsee Tiraamp jechuu hin dandeetta. Wannoo Gaazaa Raashaa irraa haga Jarman ka deemu. Gaafa inni ijaaru harka dhahaafii ka ture pirezidant Tiraamp soo warri akka amma Reynald warra Tiraampiiti amma deebi'anii pirezidant Baayden nama ganna tokkoof ji'a lama qofa oofisa keessa jiru yoo qeeqan gartee hin amanaman kireedibilitii hin qabanii jecha.
Proofeser Mohaammed Taahiroo Koolinsi Kooleejii irraa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Carraa naa kennuu keetiif galatoomnamo.